yakaluma uthintana mikulile ngakugwini lapho kiyazi mawami sekilizinyanga ungambona umntanakho. Oh yeah 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 ngapho msebenzi ungibambeshita ekhaya banethemba ukuthi nami ngiyoke ngifike. Naphumsebenzi ungibambeshike yekhaya banethemba ukuthi nami ngiyoke.
Isikhathi esikomama semazweni angithi mina ngiyozama imali kujabula umndeni. Mama ngisekoli kwanyamaka ipeli kuphela mazinya endoda. Peli kupela mazinye ndota.
Puya, 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 kiso puya, sibe munye ya. Puya, 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 kiso puya, sibe
remember ngahamba ngimnqande singenayo nemali. Umama bekafisa mina ngibudokotela ngikwenzile okuningi obukufisa mama.
Ngangizwa kabe ngangeke ngikhone ukushiya into engithandayo. Ngiyazi mama uthandi ngoba ngekho novalo.